Akamarikons. Ha! Nduse, tuwali mufi ya Uganda yunagate juse. Bobles danyeze, tuwali kiri ya fesi yunagate lave juse. Baba kumapesa, tebuliko mububu kamuka doba demu neboba nefemu mbukufura wakurimu. Yalazi kukuwa no fedinga, avali kiri ya ngefaba chiringa. Fada mkola katitwa wenga, choka tuliba ikusinga tuesima. Tulinda chemical reaction, this combination. Member, we are tomorrow generation. Okola business, yo cancel, nesenda wo. Boda mwote tenka nyo movie na yola wo. Fetukela kumacha netukola, nebigana. Nechokulia nechivula, no ya yuya. Netuko waje tusura, netuzunga. Onusi nebiluwa deviruma.
Fresh talent, yala zikubane wo waskari. Abe wakabali nze sukari. Uganda si mchezo alali. So breezy nza tunde kumatari. Tulimukola techali vya lwali. No mugati kwa fuka kwa bei. Katufuka mire tusabe katonda. Tulimufia tukise mubusonda. Antifizi ya fuka wakusonda. Eno Uganda techali ya bana. Convicted in the Swiss, the new econ in town.
Poverty, wabubukaye. Poverty, no Uganda kai poverty, oh oh poverty. Abagaga batu joga poverty, oh oh poverty. Tuifumana batu fuga poverty.
That's why plan to take care of the budget. Ati kuno mwaka nji manyi tulikulisti. Tuchikuwa tuchikulie mukama da besti. Tukohesa manyi tuwe mune kawaleti.
Body money vision di ufandi ufa vision di. Imeshindwa na poverty. Imechoka na poverty. Nifanye nini na poverty? Acha mimi nifanye kazi. Dunia imezidi kupanda chati. Kaskazi ni inchi za mbali. Ah, na poverty. Na poverty.
Oh, po, poverty. Oh, babubukaye. Poverty. Oh, po, poverty. No Uganda kaye. Poverty. Oh, po, poverty. Mama gaga batu joga. Poverty. Poverty.
That's why I'm blind to the
poverty.
I took no more money.
Poverty.